ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗi on en jang hande talatare ɗiɗi dewre décembre 2014 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓude masilma capanɗe nayyi e joyyi jenne e wuro Ali Kala Bocar Souri woni ɗo kabaruji ɗo num jiri woni ɗo ɓoggui jande to on compititande dow wiide faamu waɗi hakkude Mali Kagné e suudu ban nden leyɗe aduna wiyetene e fmindu en keñan kawral ngal ena sellina fa en fmi ñalmike Mali ko foti millioji sappo e ɗiɗi kalisi dollar donc banggal jokka hono ko wiyete keɓe Etienne Sissoko kanko mo holliti wiide ana wawi ndenno wiyede baasi fuu heddaki hakkude Mali Kagné e fmi ɗo e fade mabɓe nelaɓe mabɓe warde ɗo enna e ley hitande 2015 nde enna raɓo ñaw e bola darike kak ley Mali ɗo enna fa yotto ñalom hande o wala fuɗo ñaw o mata kasen ley Mali nden sawroɓe ɓaleɓe ɗum kañum en dumpi dawereji tedirɗi beete hande nden fa han député Burama Tidiani Traoré ana uddi kasu keñe tribunal kowin jeegoɓo ɗum commune 6 Bamako ɗo enna ngal enna holliti haala ka nabbine yaade dow fa yotto cour supré bisimilla moɗo studio tamani suudu kalisi leyɗi aduna wiyetino fmi ndu ena fuɗɗi fa bamuya muɗum fewde e Mali guila keñi ndi ena mballudi ndenno sindanoma ko yahata lebbi jeegon hande ngam guykaji ndenno mataɗi ley suudu gondi wawa président ka ena kañum e kaɓɓorɗe larme Mali ɗe ena keɗuɗe Ousmane Dikko
hakkude leydi ma e suudu banque fmi kawral warti saabe ndu ñalmiki ko yahata fa e millioji sappo e ɗiɗi dollar hitande 2013 nde Mali hokkanoma yamirore wawde ñalmade ko yahata fa e millioji capannayyi e jeegon dollar dokirteɗi pecce pecce dokal ngal darikeno lewru me farde faamu heɓede e yurku yurkuji gannoɗi suudu ndu yarannike no Mali ko yahata fa e milliardji ɗiɗi dollar ɗi darde mum mawni e keɓe leydi me Christian Jos keƴaɗo fmi ɗo Mali ɗo holliti batte walde saaha hande haɗata gollidal hakkunde ndu suudu e Mali fa hoolare warta bonaga ñaw ebola o mawna se o wawanaka ko yaawi o holliti pati jawen andinde kutte ñaw o ley bonaga keɓal temedere fuu Mali keɓal mum ɓeydorto joyi e ɓuccande jetti caggal mbuɗu e ɓuccande jeɗɗi hitande 2013 nde ka hitande warode temedere fuu Mali ɓeydorto jeegom e ɓuccande jeegom
ndenno seko gajogol lanndodiri kañum e Etienne Sissoko kanko mo dunge banggal keɓe on wi yalla mballude fewtinade Mali ndi ana holla wiide baasi fuu hiddaki hakkunde Mali Kagné e famina ndenno on jaabike mo wiide sikke wala hen ɗo e fade mabɓe ɗum woni garangal mabɓe kamɓe nelaɓe mabɓe kanɓe waɗɗo ele hitande 2015 nde keɗoɗen ɓe
wakkati joni o tiiɗallaji gonɗi hakkunde mabɓe ɗi ɗum timmi Mali ana wawi heɓude jawdi ndi ɗum woni fa ɗum yettoyo lewru mars hitande 2015 sa ƴeewi wakkati joni ko Mali hani yaltidile hen ko furdo a tawan kamɓe yimɓele fmi ɓe eɓe jooɗi eɓe konjo ɗum wakkati furdu Mali ƴewtoto tonga dow hen ɗereji ɗum wonono yimɓele tawaɓe garɓe fa gaɗale hen yurku yurku fuu ɓen yimɓele jaltine ɗin golleji wakkati joni oɗo wajibe Mali rewan ɗum wonono ɗati ɗi fmi holliti wiide dow hen ɗi ɗum faboto Mali wakkati joni o ɗum no heɓirta fa gollire fmi fa ɗum fewa jawdi garore hokkede ndi ɗum waran fuɗɗitinde ɗum woni hono kalmu saɗɗaji tawanoɗi keƴanoma ley hitande hikka nde ɗi fur ɗum ƴewtete du ɗum woni hono ɗum yarata yesso ɗum woni anniyaji ɗi Mali ɓami dow hen ɗi
sakiraɓe tinnenirtoro min miijago moɗo helloji e facebook e stitulaire studio tamani ɗi on jarama fa han wala ɗon ñaw e bola o mata ley Mali he kasen fa yotto ñalom hande o ministre dogotorore nde ena kañum yiɗi wiide yimɓe noga temɓe ɗe ɗiɗon kañum e capanɗe nayyi e nayo goni e haybore ndenno hakke yimɓe temɓe ɗiɗo e capanɗe nayyi e jeɗɗo won tumanoɓe ley Mali kala joyo maayi jokka banggal o ɗo ñaw e bola o ena goto selli gek goto ɗum ana wondi e sawrede fa hande balɗe makko ɗum ana jeeso fa hande Ousmane Dikko lanndodiri e markatie daw keɗoɗe mum
ɗo gonɗe hannde ɗo ñawɗo goto samtanama fa yoppitama temedde ɗiɗo e capanɗe nayyo hiɓɓinoɓe ñawɓe ɓe du won yoppitaɓe taƴiraɓe cooma ñaw o e ley balɗe noga e goho koɓe gonna e kaybu ko fay goto sikkitaka fay goto du ñaw o nanggali kabaru ñaw o ana daaƴi tafen ley Mali jeɗɗon keɓama ɗiɗon cawrama fa goto samtanama yontere ƴaɓɓine nde goto ana wondi e sawre nde balɗe men du ana yesso
sawroɓe ɓaleɓe ɓe en e leydi meɗen ndi ɓe ɗum kamɓe ɗum on joka an kambe service hono dartu e nyawbe dun kambe be jidi ele batumodo goto dun renata be bangal hono nyawbe be chawrata be jati hore modu Usman Diko lawnondiri e goto e mabbe biete do Mamadou Saidu Sidibe kedo mo
ko min anne batu o kay min jeewi mi andite minon e docteur en fu min goto minon himbe ardete nyawbe to mede ardete si tawi be ngari to amin min kuccam be njaha
wonko pamda e kabar mudum badama yaade
mido wa rentide horem mi rentire himbe konawara em mi derite himbe leydi mali o
hon kalanta fabe keba tajoral yo dum hakiga
mi wiyam fulbeni homo furena horema ko law janjungo makko rena sio yi nyawdo pato o mamamo faa faamo no wuri ayo sio yi neddo nyawdo du on addan docteur e numero ko be hokki
den no tribunal commune sek bam ko den holli tiwide seriya wa wadde wa wa yeddede ngam hono an haa ko ta sargol mabbe kenye e député biete do Burama Tidiane Traoré o en kambo muddi do kaso fa hande seriya ka en nabina ma fa yoddo ko tribunal mangal biete ngal cour supreme to en kenye du ngal tadja to en den holli tama am waka makko den ana jeli den o yoppe leede do balde ne sabido fa de warde o muddi kaso fa hande Umar Maygalo kanko mo lan non diri e goto e avocat embe betede babar ganu kadde Umar Waygalo
seriyawol chapande jeegom e dido bol dum won le seriyaji leedi meedi ndi an hollita wido so député wadi dum won toña yabiti ka furu an wayi nangede ngol seriyawol jatti hollitinta wido dum won hono so yimbe le assemblée nationale be kanyu dum gottiki du jomar wayi yoppitede hayto assemblée to be gottiki wido dum won hono kanko député o yoppite fa kenya de ndano dum won seriyato tribunal to dum won juge goldo to o holliti wido kanko wawa sarade ka hala wakkati jono mi de ndiri seriya o banta dum wi do bantan no taadiri fuddo e jango so yaawi du handen
ciagal dowri dal mabbe e soldats en larme mali be en nanden no e lei tumutu kanye e gawo tumba kube barkan be en puddi habade faa be ndiba jihadin ko me e jambato be bombe den no hudi be hudo be lei kaye te gargarde en den an haa ko tayde be jeya ton en no hunu fugo on dido golleji be goldi be puddi lele balde den kede den Umar Waygalo
hitande water dum wonon ko kanko horejo akmi o heddi le sa leedi meden di mom noddata Abu Zaid hollita wede arme France o kanyi arme chaddo kanyu wari mo ton dum wonon do kaade de noddata te gargarde wakati joni o dolita wede jihad din kobbe be gonde wirfitade le on nokku jati ka barkana no wonde ha baade ton dum won hollitinde wiide fa jihad din kobbe mbirfito le on nokku hollita wede dubbe bonni dum wonon nokkuji kaborde ben do cuuto ko yata en nokkuji nayi fa hande ko woni imade barkantan be jawono be gatta fu dum won fa jihad din kobbe keba sembe le sa ha leedi meden di ko boya ko hollita wede barkan yitino to dum non kaborde mabbe bonde li sa ha leedi meden di won fa yotto on noddata classe ni kofde fa yotto dum won non bomboje de dirata li leedi de fa yotto dum won non bomboje de patata do de
tamani tamani sejo tamani
cel non pelle jama walde wetende kankilen de en kanye e hono be do de walde humanide kabaru sida e leedi meden di nangondiri en fa be jokka be jaa do e motti be jaa be kawbe kumpito to yimbe do kabaru nyow sida o kanye e nyow e bola wayen den do jama pelle de en kanye baman gila seware jaborade sam bla segu fana fa bamako do en fa be kumpito do hono o do dido nyow yinda birtani Kenya service ko me jende be e latili limede den balde tati be ngadi e hondo ton e de e do hono gol do limgol hor gongol holi tivi de service ko be hewbe kanyum maybe fa hannan kedde yobbe de kanye wobbe dum be ka anda ka feedo sabi inde mu gala hande won ko be tili be jari hedde tenengu Kenya yewtereji yitma wuri hitande sappo dido berde nenno do tidallaaj hono wete hono tiatriji jaka hono fina e fina tawaji puddi sigaso balde jiddi be ngata hen yewtereji de en ngari iwde mali do en be iwbe mali Burkina Faso togo kodwar Benin kany e France kala en fa be kollo bawde bure do hono ko be andi jaka yaru yardibe hono gollande hu laamu o en da ana be ngana service ko be nan ja e temedere chapande je don be batti sigaso bete hande en be sukabe be ngari iwde e region ngaji mali de en kala fa be totindere hakillaaje donc goto e mabbe fu daran hande daranade ko e waylitre wattu jinde dun de be kali joko zarade dum dawri dal hakkunde commune ngaji nden haani no haani yawrude kala eno yafinede kala haggitere bangal haggitere jaylini ne en le region kay o won ko fuddi to en ana buri député en e maire chapande jeddo hawrube e faabe pida tul dabereji nen lamda gol lob lama gol lob gol kanyu e yirwere jaylini no haani jogere ne kala on jaarama e hedaade jokka jokke hedaade faa